waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Wararka maanta oo talaada bisha juunna ay tahay 9, waxaa ka mid ah Australia oo kaysas aad u yar oo coronavirus laga helay markii ugu horreysay, gobolka Victoriana markii ugu horreysay hal kays xataa aan laga helin. Australia waxaa laga helay 2 kays oo cusub oo COVID-19 ah 24 saacadood ee u dambeeyay. Labadan kaysba waxaa laga helay gobolka New South Wales, waana dadka soo qaaday cudurkan dalka dibadiisa. Wasiirka caafimaadka dawladda federaalka ee dalkan Australia, Greg Hunt, ayaa sheegay in natiijadan ay muujinayso in xannibaadihii lagu soo rogay xadka Australia ay sal u yihiin xakamaynta faafidda caabuqa.
59 cases in the last 7 days. Of those, 69% have been
konton iyo sagaal kays ayaa la helay 7 maalmood ee u dambeeyay. 69% kiisaskuna waa kuwa laga helay dadka lagu karantiilay hoteelada. Marka waa laga maarmaan in xadku xirnaado, waana sii wadaynaa. Victoria ayaa markii ugu horreysay iyadana aan laga helin wax kays ah muddo 24 saacadood oo u dambeysay ah, iyadoo ardadii u dambeysay oo guryaha wax ku baranaysay ay hadda iskuulada dib ugu noqdeen. Premier Daniel Andrews ayaa soo dhaweeyay natiijadan.
The testing numbers remain strong though, so it's on that basis that we can be confident that we're getting a good picture. These things can change rapidly.
Dadka aanu ka baarayna xanuunka waa badan yihiin, waana ku kalsoonahay inaan goobo kala duwan ka baarayno. Arrintu si degdeg ah ayay isu bedeli kartaa markasta. Dabcan ma dhawa hawshu, laakiin waan ku faraxsanahay in maanta aanu weynay wax kays coronavirus oo gobolka dhana. 7 qof ayaa weli cusbitaalka ugu jira xanuunka COVID-19, iyadoo midkood uu ku jiro xaaladda degdeg ah, waxaana kasoo kabsaday cudurkan 1602 qof. Australiana guud ahaan waxaa laga helay xanuunka 7265 qof, waxaana ku dhintay 102. Dad gaaraya ilaa 300 qof ayaa baadigoob ugu jira wiil 14 jira oo lala yahay. Wiilkan ayaa qaba xanuunka oo tiisimka la yiraahdo, mana hadlo, wuxuuna maqan yahay iyadoo qabowga xalay gobolkan Victoria uu aad u hooseeyay una xumaa. William Callahan ayaa qoyskiisa oo kaga lumay buurta la yiraahdo Mount Disappointment, isagoo aan haysan cunto iyo biyo, waxayna kala lumeen isaga iyo qoyskiisu maalintii Isniinta ahayd. Greg Paul oo ka tirsan booliska Victoria ayaa rajaynaya in baadi goobka wiilkan natiijo fiican ka soo baxdo, inkastoo daruufuhu ay aad u adag yihiin.
This is life-threatening weather as we speak, okay? Fortunately today it's a beautiful clear.
Waxaa socda cimilo aad u xun oo nolosha khatar ku ah. Nasiib wanaag maanta ma xumo oo qorrax baa jirta, laakiin sidaad ogtihiin xaraaradu korayay u socotaa. Niyad ayayna taasi noo dhisaysa, laakiin ma doonayno in qofku uu dhowr habeen halkan joogo. Qasnajiga dawladda federaalka Josh Frydenberg ayaa qirtay in loo baahan yahay in shaqo dheeraada la qabto si loo yareeyo tirada badan ee dadka dalka loogu yimid ee xabsiyada dalka ku jira. Aboriginal iyo Torres Strait Islanderska ayaa shacab weynaha Australia ka ah oo keliya 300%, laakiin dadka xabsiyada ku jira waxay ka yihiin 30%. Dawladda Morrison ayaa lagu soo warramayaa inay hadda tuurayso heshiis hordhac ah oo lagu doonayay in la yareeyo dhalinyarada indigeneska ah oo xabsiyada ku jirta oo 19% tiradii hore laga yareeyo marka la gaaro 2028. Waxaase la filayaa in yoolkaas mid ka fiican ay dawladdu kala hadasho gobollada kala duwan ee dalka bisha soo socota. Maalgashiga dalka China uu maalgashada Australia ayaa ku dhawaad 60% hoos u dhacay, iyadoo dawladda China ay diiradeeday u wareejisay dalalka soo koraya. Inkastoo ganacsiga labada dal uu gaaray heer aad u sarreeya, maalgashiga China ayaa hoos u dhacay isagoo ahaa $8.2 billion 2018, waxaana uu noqday $2.93 billion afar bilyan oo dollar iyadoo waliba heshiisyada ay kala saxeexdeen labada dal 43% uu hoos u dhacay warbixin cusub ay soo saartay shirkadda maahayada KPMG iyo jaamacadda Sydney ayaa hoos u dhacan u sababeeyay shuruucda oo ay China adkaysay iyo fikir aan fiicnayn oo laga qabo shuruucda maalgashiga ee dalkan Australia iyo waliba China oo u wareegtay dalalka Latin America iyo barnaamijkeeda kaabayaasha dhaqaalaha ee loo yaqaano Belt and Road Project oo China dekada iyo mashaariic kala duwan ay ka dhisayso dalal badan oo caalamka. Wiil la dhashay George Floyd ayaa khudbo u jeediyay dad isugu soo baxay dibadda kaniisad ku taala magaalada Houston oo kumaan kun qof ay uga qayb galayeen arkida meydkii George Floyd. Mr. Floyd oo ahaa nin madow oo Mareykan ayaa dhintay bishii la soo dhaafay markii askari boolis oo cadaana uu jilibka qoorta uga hayay muddo daqiiqado ah. Geerida ninkan oo 46 jir ahaa ayaa kicisay dibad baxyo caalamka oo dhan ka dhacay oo looga soo horjeedo arxan darada booliska iyo cunsuriyadda. Filanese Floyd waa wiilkan la dhashay George Floyd ayaa sharaxaya waxa uu soo maray maalmihii u dambeeyay kadib dilkii walaalkiis.
I'm just right now appreciative of everybody coming out. It just hurts a lot just being here.
Waan ku faraxsanahay dadka isugu soo baxay halkan inaan halkan imaado dhibaato ayay igu tahay xanuun badan ayaan dareemayaa cadaalad se waan helaynaa cadaalad ma ogolaanayno in albaabkaas uu xirmaayo yiri saadaasha hawada Brito oo talaada magaalada Bed qayb ahaan waa daruur 24 degree Adelaide waa cadceed iyo 15 degree Melbourne inta badan waa cadceed iyo 16 degree Sydneyna xoogaa roobaba waa 20 degree Brisbanena waa roobab sidoo kale iyo 23 degree intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeenni maanta oo talaada bisha June 9 magacaaguna waa Xasan Jaamac.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.